Toto ni mkali kabisa mentali kani kalisha mapenzi ya menishika over me. Moto ni utanipeleka mwenzako na nengene kajisi unavoselereka over me. Chukunye fridge shika ubaridi ukitulize, tembea na pepo pupomba ya tuupulize. Sipa kupanga nyumba yako wasiulize, chana na DMs kakuna swalio niulize. Mini na speedy mama soveda tekirize, ini ya sali na lindo na nyuki msikatize. Nikiwa mbali wetu mapicha nijimalize, nile nishibe kasema mama nisibakize.
You are not the bestie, we are not the bestie, which is the best thing, cinema rafiki. My bestie wamebaki na eti 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 Johnny my love na kupeti peti eti nyama yangu shida nini kuimarineti kileleni baby girl be my guestie ma keen experience shows and show maneno mapya sina siasa kwenye mapenza inati na vina I say kama jicho linavyohitaji kope I say ukifilisika hisia njoni kope I say sina riba kitobo ni kazi yangu kuziba
da 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 da, da. Umenimaliza
da 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 da
na kile kabisa ya data
da 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 da
umenimaliza
da 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 da.
Kikutazama machoni naona makopa kopa, na legeza sauti tasema siku kufoka foka. Wanaotusema na waitia mamangu adija kopa, na tamu yako na kupa popote unapotaka. Sema, leo nataka kwenye bathroom au hayat, tuende zetu tuka book room. Na kupa 3D wengine wanaendele kuzoom, mixa kitu chachuga kicha kipande boom. The way you touch my neck, touch my back, touch my boo. Don't ever wanna look back, all my exes will be mad at you, boo. Unavonifanya situjali ukiona side chick, kinibandua sibanduki wendelea tu. Mwambie mwenzangu waelewe mindo main chick, na ukipenda mlete tu mle wote tu.
Tukianza siya chika tikati niku na itikadi mwisho, mindset on air dina party party sleepo. Shona kupea free na sitaji dipo, chamge yao ni damali safi chito. Bank na miku patia madoba die, stanza mihu waza mapose walai. Close your eyes and let me hold your thighs, and it ain't no surprise I never told you lies. Yeah, cause black men don't cheat, and if it happened it was back then, don't speak. And don't even bring it up, you eyes to side D10 and dark princess that go organize your ID Kenya. Sijatoka da, banatambua vichochoro na nikikuja da, sini kufikishe moro, mina chuo kuda. Wana mogoba umoro, banki kupata da. Girl, you know what's gonna follow.
Da, 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 da. Umenimaliza
da,
da, da, da, da.
Central.
Na kile kabisa ya data
da,
da, da, da, da, da. Umeniweza mpenzi
da,
da, da, da, da, da.
Lego, yeah. Kwa kuzalisha penzi tamu kama zabibu sindo bihawana, kusukicheshe nisha skip sorry dihawana. Minister alafu mtani kuna mboga kama bwenini, wepeke mchumba dona kupenda paka mwezi. Afuso tu kwenye kangadi kwa jeans tembe ndembe, African bantu so tu vivu mwendo zembe. Nasume ujuzi wangu sino shikaji na mundendo, sofu makopa machache sunanyua mini jembe. Nachuja pazuri na kula na chukilisha, so tu kupendezo yu mtoto na pikilisha. Kinomba lazima ipate kikosa na umiza kichu, uwe manicure pedicure tona imethibitishu. Usiji kufanya makoso kamini ama BFF, kosi kubwa nako atendua na BFF. Sike watasha na wapopo nataka kuja nchini, lengo lao ni kumnasa yu ndege kiumbe mtini.
Umenikumbata kwenye baridi napata joto, vile nikiliona goli ni mashuti ya fei toto. Una kiranga wala mashaus, unaishi loko, unanita mume na mina kuita mama watoto. Nikiwa na sila nikikona tunacheka, najiona shababi kifuani ukiona deka. Vishimo vya mdaku mashavunu ukiona cheka ulivo sexas, kila muda nataka kuweka Vire mara, vire mara, vire mara, ra. Unajo nipatia ndo kabisa mina kwa kicha. Na vire masa, vire masa, vire masa, sa. Na vyo kwenda mbio ndo moyo wangu maunalia pa. Masham sham, mambe pwani pwani na pagawa. Makam kam bada ya lkasusu na kahawa. Utam tam pale ukinishika ni fire. Ni dam dam bindo adam na wendo hawa.
Da, 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 da.